ShankySupplier.com.
Isima Records.
Once again, I sang in South Yapa. Tony Dama began, gun, the shooting gun, Yumban, Yumban.
You got on the mix.
Let me call the city and the Wakwango, Awaki, Kanao, Tamugan in South Yolonipa. Let me call the city and the Wakwango, Awaki, Kanao, Tamugan in South Yolonipa. Sambaladisha, moyo wangu kwa kila kitu. My baby, si unajua. Moyo wangu, sauzi ngumu kupenda watu wengi. Mina kupenda we paka mshenzi anajua. Mina kupenda we na baish papi anajua. Mina kupenda we na jini yazi anajua. Mina kupenda we na chidi bigi anajua.
Na ukitaka chochote
unitanunua. Napenda kuikushani, baby ukinitani. Handani sionekani, ila nitaflani. Minapenda kuikushani, baby ukinitani. Ila nitaflani, mindani sionekani. Hile michizu ya ndani, wona nipase blini. Uona kiono numeba shangastini. Nionyeshe shangastini dada, shangastini mama, shangastini dada. Uwe kama unajiamini, nionyeshe kimini. Nionyeshe bikini, nionyeshe kimini. We come on a yamini. Nzambaladisha, moyo wangu kwa kila kitu. My baby, si unajua. Moyo wangu, sauzi ngumu kupenda watu wengi. Let me call in, sitiani. Wendo wa kwangu, wa uhakika. Kai domino manachula wakindo anacheza naye. Mshenza anachula wakindo anacheza naye. Mjeuri anachula wakindo analuka naye. Mkibodi anabibi wakindo anacheza naye. Babasi anachula wakindo analuka naye. Nijipengwa na bibi wakindo anacheza naye. Wanangu anachula waondo analuka nao. Florida mabega andezi udindo nyumbani. Watoto wa Florida, Florida gang. Asani mzauzi donare transition. Toto wa Sin City. Didika nchala msalimi. Yudulisha vidi ambazi. Wanangwa bichi baya. Yoni pairoti. Pairoti na baba Abduli ZDP. ZDP wanangu wipes again. Gang Jankizi. Meneja chidi bigi. Bigi 7.